sithando sami ngikuphile iminyaka nenhliziyo yami ngicela ukubona nawe yangithanda
sithandwa ndivile ube ndiponile kodwa ndicela undiphixesha Ewe, ndiyakuthanda Ewe, sekuyiminyaka Ntonje, bendibethwa nguloyiko
Let's do it right. Pani pelo yam ninga pandle wako.